that cat TV.
Mwezi unatamba, natambia mapenzi. Najiona mwamba, mwamba wa mapenzi. Si nimeishika namba, namba ya mapenzi. Muda wa moyo kuringa, kuringia mapenzi. La hasha si mvimbi mtu, penzi lipo hapa. Raha ya penzi la huku, halina mashaka. Visomo na mchinje kuku, na kutapatapa. Penzi tushachezea dufu, mambo ni swadata. Oh baby, feel free to love, lazizi. Oh baby, pumzika love, habibi. Oh baby, feel free to love, lazizi. Oh, 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 pumzika love, habibi, yeah. Namba moja, ameshikilia namba. Namba moja, yeno yangu moja. Namba, namba moja, ameniweza. Namba moja, halo, halo, halo. Ana ni baba la wanafiki wa mbea mtajuta. Ana ni baba la kitumbwa sambusa. Kuna muda kiutani analeta mbwembwe anasusa. Nikimbembeza sio buta buta, ndo hivyo ndo hivyo. Mimi na yeye milele, miaka mia tano. Mimi na yeye milele, wakini mando mano. Mimi na yeye milele, hakuna mashindano kwetu raha tele. Oh baby, feel free to love, lazizi. Oh baby, pumzika love, habibi. Oh baby, feel free to love, lazizi. Oh baby, pumzika love, habibi.
Namba moja,
ameshikilia namba.
Namba moja,
yendo mama yendo.
Namba moja,
ananipenda nampenda sana.
Namba moja,
ananijali namjali mimi, yeah, yeah. Na enjoy mapenzi naye, na enjoy mapenzi naye.
Naenjoy mapenzi na yeye. Naenjoy mapenzi na yeye.
Zwap.com.